ngithi bathi mina ngiyikhandla lengiyashisa. Khandla lengiyashisa ngithi bathi mina ngiyikhandla lengiyashisa. Khandla lengiyashisa ngithi bamba one jab ngithi angizokucisha. 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 Ngithi bathi mina ngiyikhandla lengiyashisa. Ngiyashisa ayi ngiyashisa ngithi bathi mina ngiyikhandla lengiyashisa. Ngiyashisa ngithi ayi ngiyashisa ngithi bamba one jab ngithi angizokucisha. Bamba one jab ngithi angizokucisha. Bamba one jab ngithi angizokucisha. Bamba one jab ngithi angizokucisha ngithi cartel ma cartel ngina uhlala iphathi futhi cartel bese labantwana o ultra mess zilima zabaningi wale number mama mina ngathi wena ucartel ma ucartel ngina uhlala iphathi futhi cartel bese labantwana o ultra mess zilima zabaningi wale number mama mina ngathi wena ucartel 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 ma ucartel ngathi wena ucartel ma ucartel ucartel ma ucartel ngathi wena ucartel ma ucartel ngina uhlala iphathi futhi cartel se la batto no ho altra messo se di mezza panina le namba ma met khandla lengiyashisa ngithi bamba one jab ngithi angizokucisha. Bamba one jab ngithi angizokucisha. Bamba one jab ngithi angizokucisha. Bamba one jab ngithi angizokucisha ngithi bathi mina ngiyikhandla lengiyashisa. Ngiyashisa ayi ngiyashisa ngithi bathi mina ngiyikhandla lengiyashisa. Ngiyashisa ngithi ayi ngiyashisa ngithi bamba one jab ngithi angizokucisha. Bamba one jab ngithi angizokucisha. Bamba one jab ngithi angizokucisha. Bamba one jab ngithi angizokucisha ngithi cartel ma cartel ngina uhlala iphathi futhi cartel bese labantwana o ultra mess zilima zabaningi wale number mama mina ngathi wena cartel ma cartel ngina uhlala iphathi futhi cartel bese labantwana o ultra mess zilima zabaningi wale number mama mina ngathi cartel 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 ma cartel ngathi wena cartel ma cartel cartel ma cartel ngathi wena cartel ma cartel ngina uhlala iphathi futhi cartel I'm gonna hold all time, man. So, the number my man.